Subuye nkwaso ntsutin loko mina ndzi lo tsam ko swinga ba swiyenda kuva mina ndzi pfumala swivongo swana chava ngopfu shaka chava lala loko masungulwa na lo namba ya mpana kunga zange na kuva swikoma he impampana eku swa fana na muti na kuna kutwanana ari na ndzi loko hi tsamela ku banana asikazi swilava no na sati hanya ku chavana ani swi tivangi ku masungulwe ni vone yini me hi ku tata ni vona nsati ni ku amutini leswi a ni ku tivisa swona manje se swi cincini a ri na byana fole namuntlha mini tshikini na ku ri mpfila njhani hi timhaka ta breakup u swi ndla u tiyile hi ku we u na backup mbilu yi sungu ku twa peni ni da na checkup
ndzi swi tiva tiva tsengo swi tiva tiva tsengo swi tiva tiva tsengo swi tiva tiva uri to va so so uyera va so so uri to va so uyera va so so